Apex vibes.
Baby, you feel it.
Hey, love me, love me. Baby, turn on the beat.
Baby, you feel it.
Hey, young man, baby, you feel it.
Baby, you feel
it. Amazi magari nize gula binga. Era gwe choyo ya chende. Sagara bulungiba obuye ebirungi kankuweze mbikuonyumirwe ye bino byali yali bedala nze ndikwagala libera nawe magombe ge gali twabula siri kule kulira ni uoluberera ye ye nkwagala nyo singoma nyitempulira ebirungi byankulowoleza wefuga omutima gwange kugonderera baby ye ngamba ti chekulira chowulira.
Dokita obulamu uba makanika ntereze obulamu bekinda kulaba umeme yampitamu mundo mubulamu gwe kintu kyembulamu kula wendi zenna zenna nyingereramu kati nonya lafu dokita mpabulemu naye mukwano lwaki tonyamba nosalanga kendu mubeddala mayiswi tekiri bubyenu mina kupenda bebi tongo vya mukwano.
Namba tiche kulira chowulira.
Baby kufinga.
Amazi magari nize gula binga. Era gwe choyo ya chendeta. Namba tiche kulira chowulira.
Baby kufinga.
Amazi magari nize gula binga. Era gwe choyo ya chendeta. Natunude mubanga kale. Nenda bumwezi ne monyeji. Nene baze ya kuumba baby. Onekane kana bino byali yali bedala nze ndikwagala libera nawe magombe ge gali twabula siri kule kulira ni uoluberera ye yeah, ye yeah. Nkwagala nyo singoma nyitempulira baby.